shankisupplier.com. Moto.
Hey, single, single mommy, single daddy, single. Oh, single, single mommy, single daddy, single.
Dusko, on the beat.
Kwenye moyo kote ya kuereweki, damu inazunguka kasa yezeki. Umechezesha marini pigwe mesheki, na amini leo umecheze ya seti. Kwenye moyo kote ya kuereweki, damu inazunguka kasa yezeki. Umechezesha marini pigwe mesheki, na amini leo umecheze ya seti.
Natembea niko macho ila naota, mchana jua kali na ziona nyota. Usiku ndo silali kama unanita, unanita, unanita. Baby unanita. Chaki kidaga daga, chaki daga daga, mama daga daga. Chaki kidaga daga, chaki daga daga, maki daga daga. Chaki kidaga daga, baki daga daga, maki daga daga.
Koto kini kuta tuishi kisera. Kuna muda na kumbuka ndo hivyo bachera. God protect me, Melody King.
What you want for me? What you want for me? Yeah. What you want for me? Yeah. What you want for me?
Single, single, single,
single,
single mama, single,
single,
single, single, single,
single,
single daddy, single,
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 single mama, single,
single,
single, single,
single.
Hey, single, single mommy, single daddy, single. Oh, single, single mommy, single daddy, single. Hey, single, single mommy, single daddy, single. Hey, oh, hey, oh, hey.
Chakiki daga daga, chakiki daga daga, mama daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, chakiki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Chakiki daga daga, maki daga daga, maki daga daga.
Alosto.
Nilimpa vinga riziki, kumbeli panga kuchiti. Jebingwa kusariti, toba moyo wangu sorry ziki.
Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usuki sonono gono vyote ah ah. Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usuki sonono gono vyote ah ah.
They bless you again, gang gang gang. Eximbiri laida, mwana gula msei driver. Tajiri cheche, pistols empire. Bio bio nyamwezini.
Heyo! Ha! Dungini mwamedi Adam.
Body body,
body. Wanangu wa vikindu gang. Wakisembule
gang.
Wanangu wa mwana mbaya
gang.
Baga kiguza
gang.
Wananguwa majoe
gang.
Webomba mbili
gang.
Kwa mkolemba
gang.
Kwa fundi na kwa diwani
gang.
Zaka
gang.